Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhawaada warki habiinam. Warka miinam yowayb ka dheegi doontana wafdi soo gaamiyay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay qabil sinay arrimaha horumarinta Soomaaliya. Yowayb geeka hadeere magaalada Baydhabo. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya geeka su'aalo way bal ku weydiyay inta dalka ku dhig karto doorasho qof iyo jeeye. Wasiiradinka dambeyn ee Puntland oo geeka la dhaari. Maxkamadda Hindiya oo xukunka riddi dhalinyaro Soomaaliya oo bur cadbadeed la ka eeday. Idhiga golaha wakiilada Soomaaliland oo xakad gali iyo ciidamo la wareegay meelas. Akhbaaraadka caalamka way ba ka dheegi doontana. Siyaad musharax oo ka tartamahayaan doorashada Kenya ee geeka iyo doorashada Saudi oo safay lan dareerta. Iyo madaxweynaha Kenya oo midnimo ka baaqay.
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah aad dhageystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxsan. Warsan Media Network.
Hamiinnimo talaadee oo arbaanaha galaajta taariikhdan ka beeqanta siyaad bilisiyeedad 2017 mar kale ka dhawaada warkii oo dhammaystiran. Qodobadaas oo faahfaahsan way basiin la diyaaray Shukri Ismaaciil Axmed.
Eedan maasanta Xawlul Cali Maxamed. Wafdu soo gaamiyay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay qaabil sing arrimo horumarinta Soomaaliya way bawsa geeka hadeeray gudo magaalada Tambaydhabo way bana usi wafdishay kulamo la qaadeena madaxda dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Faahfaahinta warkan muxdin Xuseen yeenin haya.
Kusimaha madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi ayaa maanta xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo waxa uu ku qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay iyo dawladda Ingiriiska. Wafdigan uu hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha horumarinta u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulmeen kusimaha madaxweynaha, ahna wasiirka beeraha iyo waraabka, wasiirka amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo midka qorsheynta. Kulanka ayaa laga hadlay arrimo quseeya amniga iyo weliba ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed oo horey loo tababaray oo dawladda Ingiriiska mushaaraadkooda ay bixinayeen. Kulanka albaabada u xirnaa saacado badan qaatay waxa warbixin looga dhageystay wasiirka amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Eelay isagoona sharaxaad guud ka bixiyay arrimaha amniga deegaanada Koonfur Galbeed. Kulanka kadib waxa warfadiyan kala hadlay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Maxamed Xasan Fiqi iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsan horumarinta.
As well as reconciliation, we focused our discussions mainly today on the progress that has been made by Southwest, on which we were briefed by His Excellency the Acting President and by the ministers that accompanied him. We also discussed the support that is being provided by the UK on building the SNA here and the security sector, the support that is being provided to the police, including by our colleagues from UNOPS, but also from the UK and ourselves as the UN.
Waxyaalihi ay u qabsomay Southwest State muddadii ay dhisnayd ay aad nooga mahadceliyeen horumarka lagu tallaabsaday xagga amniga, xagga ciidamada, xagga dhismaha haddii noqon lahayd. Kadibna waxaan isla afgaranay in ay gacanta hadda ay Southwest siiyaan mid ka sii ballaaran inay micnaha ay noogu sii dadaadaan. Waxay wadaan kambaan weyn oo laga dhisayo magaalada Baydhabo oo lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya oo idilba oo dawladda Ingiriiska ay waddo inay soo kormeeraan maanta ay tagaan xarunta weyn ee ay u dhiseen SNA-da oo iyadana ay booqan doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo station booliska iyo gacanta ay naga siiyaan ciidanka booliska ee Koonfur Galbeed 600 mushaarka ay siiyaan. Intaas ayaa uga mahadcelinay. Waxaan kaloo isla soo hadal qaadnay arrimaha ka socda Shabeellaha Hoose, micnaha gaar ahaan dagaaladan soo cusboonaaday muddada 5 isdaba jooga ka socda Shabeellaha Hoose, in ay micnaha dib u heshiisiinta ay bilaabeen dad ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo shacabka deegaankaasba inay diyaar u yihiin inay nabad ku wada noolaadaan. Dhibaatada ugu weyn oo haysata ummadaas inay tahay kooxda loo yaqaano Al-Shabaab inay tahay dhibka ugu weyn shacabkaas haysta. Waxaana isla afgaranay in wax alla wixii ay jumcid qurumaha ka dhaxeysa ay ka qaban karto arintaas inay ka qabato
gudiga doorashooyinka Soomaaliya geeka su'aal way bal ku weydiiyay intii dalka Soomaaliya ku dhin doonto doorasho qofyojeya markii la deere sanadka 2020ka kulankaas oo geeka ka qabsoomi magaalada Muqdisho faafaynta warkan way baanin hayte Xibo Maxmuud
xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka yeeshay shuruucda doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka 2020 ee markaasi ka shaqeynaya in dalkan ay ka dhacdo doorasho qofiicad ah mudanayaasha ayaa su'aalaha ugu badan ka keenay suurtagalnimada in dalkan 2020 ay ka dhacdo doorasho qofiicad ah iyo sida gudigu ugu diyaarsan yahay qabsoomida doorashadaasi waxaana xildhibaanadu ay ka sinayeen aragti ah in waqtiga haray aan lagu dhameystiri karin qorshaha lagu wajahayo doorashada qofka iyo codka ah ee dadku ay wax ku dooranayaan iyagoo sheegay in dalku aanan u diyaarsanayn nooca doorasho ee gudigu ka shaqeynayo sidii ay ku dhici lahayd
aniga lama aha one man one vote baa ka dhigay Soomaaliya hadda runtaa la sheego haddaynu beeni isu maaweelino oo ni strategies aan shaqeyn karin oo waaqaca ka tusmahayn oo munfasil can ilwaaqac ya waaqac oo dhan ka go'an siyaasiyan amni ahaan aynu isugu sheekayno wax suurtagal ma aha
marka waqtigaad haysataan aad buu yar yahay oo 2019ka wax bilaaban doonaan way adkaanaysaa marka waxaa isleedahay wax badan way qabteen wax badan waa qabi
aniga waxaan aaminsanahay inuu hirgali karo because wadamo crisis ka jira sideena oo kale Iraq iyo Afghanistan waa ka suurowdo doorashooyin sameeyaan oo wayna dhacday
Halima Ismaaciil Halima Yareey oo ah gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa baarlamaanka u sheegtay in aysan shaki gelin in dalkan ay ka dhici karto doorashada loo siman yahay ee qof iyo cod waxaana ay tilmaantay in gudigu ka shaqeynayo sidii doorashadaas ay xilligeed ugu dhici lahayd
waxa idin sheegaynaa gudi ahaan doorasho waa la qaban karaa maxaa lagu qaban karaa sidii fantasy imtixaanku waa inaa maadari habeen iyo maalin ba aad diyaarisaa waa inaa memory u barata waa inaa aqoon ahaan u barata waa inaa imtixaanka ka bixi kartid aan baranno aan shaqadi qabanno maalinba maalinta ka dambaysa hadday hal maalin naga tagto waqti naga tagi waa kasuurku wuxuu idiin dhigaa 2020ka in doorasho la qabto haddii aad shaki ka qabtiin hadda ka fariista ka bedela kasuurka kasuurka yiri 2020ka doorasho la qabanay waa qabanaynaa doorasho la
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muuday oo kulanka shir gudoominayay ayaa sheegay in baarlamaanka uu isku soo xuli doono xubno gaar ah oo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka kala shaqeeya sidii doorashada ay ku dhici lahayd waliba waqtiga dastuurka uu farayo oo ah 2020
hadda waxay ka dambeeyeen insha Allah waxa xoog saari doonaa in si aad u gudbaan waajibaadkiina si fiican leedin la shaqeeyo gudigana waxaan leenahay waan idinla shaqeyn doonaa insha Allah Abdullahi iraado weli waxaan xoog saari doonaa dad gaar ah oo aan idin sameyno si ay howlihiina idinku fududeeyaan aan insha Allah sameyn doonaa Abdullahi iraado dagaalkii juuriya aad sameysteen waa idinkaga mahadcelinaynaa
golo wasiirada ee maamul goboleedka Puntland ayaa la dhameystiray dhaarintii kureed markii shalay uu ka dhawaaqay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaasa wasiirada oo ka kooban qonto isda qof iyo 38 kumid la dhaari isla shalay way banageed kala dhaariyay tum ishan kale ee hirti haani shalay la dhaariyay wasiirada la dhaari iyo way bayoon badan yihiin haani hore ee baarlamaanka Puntland oo kalsoonida kula nagadeen way ban weli dhamana anti la horjeey baarlamaanka Puntland wasiirada ayaa la dhaari iyo ana weli lan horjeeyna ama iyo kalsoonida aan siina baarlamaanka maamulka Puntland way ban la filayeen tii maalmo hadareera la horjeey baarlamaanka si aan siyan codka kalsoonida boqolkiiba 80 golo wasiirada ee ka dhawaaqay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas maalintii shalay hayte way buu wasiiradii hore oo xilalkii lanshar bedeli way bana haan yarna way bayo iyana haan u cusub hukoomadii hore iyo baarlamaanka Puntland ka dhaleeyeen walqabadlaan ee intiyo ka guul dareysteen in adeego uga shacabka Puntland maxkamad gaar ah ayaa shalay la hasuri tum illi Soomaaliye oo la ka eedayay intiyo haayeen burcad badeeda iyo on ragal la ka xukumay man 7 sano oo xariga ragan ee ka hirnaayeen xabsiyada ka yaalan dalkiinti tan sanadkii 2019 way bana lahan dhoofiyay dalka Soomaali maadaama ayuu sanadoogii la ku xukumiyo xabsiga jaranga hasaaro ka maxkamadda ee tiilamaad iyo ana la filayntii tirkala maxkamadda la hasuru doona way baan hore tum ishan dhalinyara lan ko kumay man 7 sano xarage ila isyeti 7 dhalinyara oo Soomaaliya ay ka jiraan xabsiyada dalka India yoona la kuwadantii jimaadaha dareerta ama todobaadka dambe maxkamadda hasura wasiirka arma banaanka Soomaali Yuusuf Garaad Umar geer dhawaan booqade dalka India yoona lamada dawladood iyo heliisa ka deran anti dhalinyarada Soomaalida ee ka jiraan xabsiyada dalka India ee lan haysada burcad badeednimada la hasura maxkamadda waan xukunka iyo ka dhameystiran dalsho hooya cidii la kuwaan dambiyadana reeda dalsho lanka naga waan afis lan fadhiya Fadhiga baarlamaanka maamulka Soomaaliland yaa hakad galay oo na ciidamo ku tirsan booliska Soomaaliland iyo gudoon garan xarunta baarlamaanka arintaas way baay ku dhalatay markii rasaasa lagu dhaxdheegi xarunta baarlamaanka iyo na la sheegay intii xabada dheedi oo siridii kokumida ilaalada xildhibaanada kumide golo wakiilada Soomaaliland ciidamada Soomaaliland yaa hirin xarunta way banay oo gacanta ka dhigana askariga ridii xabada isla markaana iyo xabsiganta xabeen ilaa hadda ma shaacayna sababta askarigaas aan ka dhahriday xabada dhismo baarlamaanka maamulka Soomaaliland xilliga xabada dhiyaasi way badareeray murun ku saabsan doorashada gudoonka baarlamaanka maamulka Soomaaliland oo dhawaan murun ku dhaladay doorashadii ku reed markii musharaxiinta la ku guuleysatay usoo sheegay antuusayee shaksi guuleysatay wararka qaar ayaa way bayay sheegay antii ku kumid ee xildhibaanada Soomaaliland oo la kamagacawo nacna usa daawa fududaha ku deeri gacan ku hadal dhexmari iyo xildhibaano kale oo milas fadhiyanga meel warkaas ku dhugan sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada Baydhabo dalka Kenya way bagge ka ku bilaawday codbixinta doorashada madaxtinimo iyo na xilka madaxweynenimo iyo tartanka hayaan ilaa siyaad musharax oo ko kasta fadahay intuu isaga guuleysado ama nagada madaxweynaha dalka Kenya musharaxiintu ay banka cada madaxweynaha hadda talada haya ee Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka ee Odinga way ban jiray musharaxiin isjo tartamahay iyo hano kale oo ku dareera asxaabti iyo wakiilada ayan magayada tartamayaalka way bayo shalayna Uhuru Kenyatta Odinga Cyrus oo ku dareera xisbiga UDP ee Kuru oo ku dareera Third Way Mohamed Abduba oo ku dareera xisbiga ARC musharaxiinta isjoon tartamahayta ee madaxbanaan way ba ku mid aha Josepha Michael Jabith Mohamed Abduba Diba way boo musharax shileedis ee Soomaali ee waan ansurun xilka madaxtinimo ee Kenya way banu soo olola aan galay antii salan doorada madaxtinimada dalka Kenya dhinaga Soomaalida kursiga sida gaarka ee ilalanka haya way bawsaya gambarka xildhibaanada Gaarisa oo ka tartamayaan gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Farax Macalin ee hoggaamiga aqbaliyada baarlamaanka Kenya Adam Bare Ducale dadka codbixiyahaaya iyo safaf dheer way bayo aan galeena goobo codbixinta way bana meelo qaar la sheegayeen tii burasho iyo ana booliska shal hagaajiyahaayeen dadkaasa dawladda ye 400 kun oo askari JT goobo codbixinta salan xaqiiqi amniga doorashada warkii isin kula dareertan dhugun sidyaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada Baydhabana Surun kanga ninkeegi warka ano chur Ismail Ahmeda ee xawulul yasin la darir siyayang. Wey ban farsameyeye bilal hilal anti warkan kalami dareedan ku kulmana sida siyo. Nabad galiyo.